unapenda mta. Represent kani dem na unapenda kunga. Represent kani rapa kasi kwa beat. Represent mistari kama kawa si unajosi. Represent kani boys na unapenda mta. Represent kani dem na unapenda kunga. Represent kani rapa kasi kwa beat. Represent mistari kama kawa si unajosi. Represent
music si rahisi na kushow mchizi. Unazo sleep ukicheza na iflow mchizi. Si punchline ina speak ni mablo mchizi. Magang sign na maklek bom mchizi. Na hizi upuzi zafanya na weza sinyika. Marapa wanaujanika kama Vera Sidika. Na nikishika mic mini activist. Lakini ukila chaga ujinga ni cha activist. Jukoma weni back out mini kunje stina. Buda nda kujush na ujua tafinje sina. This is the real ish kona shuku ishia. Nilijipandisia bada kukushukishia. Mini vigeti, mini Tupac, mini Abbas, mini Biggie. Wako tu wako nika bass. Kapi unit wana sound the same. Kati unit ama follow I should lose the game.
Kani boys na unapenda mta. Represent. Kani dem na unapenda kunga. Represent. Kani rapa kasi kwa beat. Represent. Mistari kama kawa si unajosi. Represent. Kani boys na unapenda mta. Represent. Kani dem na unapenda kunga. Represent. Kani rapa kasi kwa beat. Represent. Mistari kama kawa si unajosi. Represent.
Your security measures. I'll still kill it as much as I lose one day. I'll still win it. Fangu rap si calling, I'm among the chosen few. Ukileta beef, mina ikula, then I kuosha na stew. See me wale who wake up, survive, then back to sleep. So next time, please don't ask me the friends I keep. When you pupa niliacha na fasi, cause ladies fast. Walisa utamu hukamile, minute ya last. Since niacha kusmile kwa beat rap, imekuwa na gap. Nasikia hadi women wakirepo na kuwa blessed na slap. Kani kwa waki, utakuwa, but si leo I say. Naogopa kwa mzelendo, country money na uwa mse. Asante punda squeezy who come in 8 sizes for pub ni 6 packs uzito sio biceps wame black out after kushindwa ku back out from zile drinks wanakunywa kwa choma after some time black out.
Kani boys na unapenda mta. Represent. Kani dem na unapenda kunga. Represent. Kani rapa kasi kwa beat. Represent. Mistari kama kawa si unajosi. Represent. Kani boys na unapenda mta. Represent. Kani dem na unapenda kunga. Represent. Kani rapa kasi kwa beat. Represent. Mistari kama kawa si unajosi. Represent.